memo macam apa kenyang digdami lama farra kanjir wajinil lal. Gafto ko gufta Yesus gara Yerusalem gara manawak ayotiti deme. Gaga namoni manawak ayo kesati ola kawana dada naga dada achi kesati yomu demsisan arge. Kanamales yomu namo thamoksani achi kesati naga dada goran lale. Egaa gooftaa Yesus kana argu isaatiin baay'ee gaddee aare mana Waaqayyoo mana nagadaa gootanii jedhee baay'ee aare. Egaa gooftaa Yesusis an irratti nagadan hundumaa jalaa gaggaragarsee horii isaaniittis achi keessaa ari'ee baase. Egaa obboleewwan koo har'a manni Waaqayyoo mana nagadatti nagannumoo mana Waaqayyoo keessatti ulfeeffannee Waaqayyoon keessatti waaqeffannuudha. Egaa mana Waaqayyoo waggaa dhufnu har'as hoo ta'e waldaa waggaa deemnu of agarsiisuu deemna moo waan tokko tokko achitti hojjechuu deemna moo dhugumaan Waaqayyo jalaa dhaga'uu Waaqayyo irraa baruu deemna. Egaa beekuu nu barbaachisa. Manni Waaqayyoo mana itti waaqeffannuu fi mana Waaqayyo jalaa itti dhageenyu duwwaadha.